Jamana kuntigi Asimi Goita ka ciden kerenkerenew nana Tombouctou kunu alamisa janvier kalo tile 28 samba fla ani 24 unana kabaloni gwa kemeshegi bonyongola mimbe Tombouctou ani taudeni Maroko fo Tombouctou ni taudeni bolen kwala ciden kerenkerenew tara nyafenke kata bara nyogonke ye uye balodi gwa keme bonyongoma usegimatola kilometre 10 yanu kase gundam mobili yelela dugujukoro mugujugu doka mobili kelen kinyana kosobe mogoni matwala sogomadaina usira kelenka dugutagala chama anuka mobili dante mewale mogo duyu bali uka dugutagala kuka bolofembe mine ula Al Husseini Alhaji Vewa Bambara Togola kabo Tombouctou.